Picha shaneso irrati waan fayyisa namnaafaa kan yesoon fayyisu nu waliin laalla. Kitaaba hojii sadii boqo tokko akka kudhan ijaa irratti guyya tokko Peteroo fi Yohaanaani mana waaqaa dhaqanii waa kadhatani. Jennaan namnaafaa katakkuma hin deemini balbal keessatti argani. Inni Peteroo fi Yohaanaallee beessee gaafannaani Peteroon beessee hin qabuu jedheen ammoo waan qabuun sii kennaa jedheen waa kadhateef akkasii namichi kan fayye. Inni fayyee jennaan hojjuun sun dhugeeffatee waan beessee irraa argadhee jedhe akkasiin mana waaqa dhaqee waaqaa galateeffate.